Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi no kuri FM ku murongo w'104.3 i Kigali na 93.3 i Karongi. Waeshatu akadomu radio yacu VOA akadomu.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose, naho ku mbuga mpuzambaga za Facebook, X, Instagram na YouTube ni radio yacu VOA. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu buryo budashidikanywaho muri iki gihe imbuga mpuzambaga zabaye umuyoboro ucishwamo ibitekerezo, makuru n'ibiganiro hirya no hino ku isi, aho ikoranabuhanga rya internet ribasha kugera. Amakuru yasohotse mu byegeranyo binyuranye yerekana ko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, by'umwihariko mu Rwanda, abantu bakabakaba miliyoni imwe bashoboraga gukoresha imbuga mpuzambaga, ugereranije n'abakabakaba miliyoni 5 zishobora kubona interneti mu gihugu, ni ukuvuga barenga 34.4%. Uko iri terambere rigenda ryongera, ni nako batari bake bahirimbanira kuri byaza umusaruro mu buryo butandukanye, haba bamamaza babinyujije kuri Facebook, X, YouTube, Instagram n'izindi mbuga, cyangwa bakora ibiganiro bagashakisha umubare munini w'abakurikira kugira ngo bagere ku mubare bashobora guhemberwa n'urubuga bariho. Ibi byose byatumye habaho umuvuduko udasanzwe mu gushinga imiyoboro itangirwaho ibitekerezo cyangwa ibiganiro. Gusa uyu muvuduko ugendana n'ibibazo by'ingorabahizi, ahanini bishingiye ku mikoreshereze y'izi mbuga mu buryo buha inyungu ba nyirazo ariko batagize uwo bahungabanya cyangwa bahutaza muri iyo mikorere. Ibi rero nibyo bitangiye kugorana, kuko muri iki gihe mu Rwanda hakomeje kugaragara abantu bakoresha izi mbuga kwibasira abandi, bamwe babavuga nabi, abandi rimwe na rimwe hakabaho ibigaragara nk'ibitutsi cyangwa ibindi bikorwa bidahwitse. Hari abamaze gutabwa muri yombi no kuburanishwa ku byaha nk'ibi, ariko ntibiracogora. Itegeko ry'u Rwanda ribivugaho iki? Niki cyakorwa ngo abantu batangire ibitekerezo byabo kuri izi mbuga hatabayeho guhutazanya cyangwa kwica amategeko? Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe na Maître Jean-Paul Ibambe, umunyamategeko w'umwuga, ariko akaba afite umwihariko wo kuba yarakoze mu itangazamakuru mu myaka yashize. Ari no muri gahunda ya Humphrey Fellowship, Amerika ifashamo ibihugu bitandukanye guteza imbere imikorere mu nzego zinyuranye, arihugura ku byerekeye ubwisanzure mu itangazamakuru no gutanga ibitekerezo muri Arizona State University iri muri leta ya Arizona nyine. Ariko ubu turavugana ari ku murongo wa telefoni mu mujyi wa New York, Maître Jean-Paul Ibambe, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, nishimiye kwitabira iki kiganiro.
Ye, mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ariko nari maze kubivuga haruguru ko uri mu mahugurwa hariya muri Arizona State University, naringiza amatsiko yo kubanza kubaza uko birimo bigenda, iby'ingenzi mumaze kwihuguraho ni nk'ibihe?
murakoze nibyo koko nkuko wabivuze ndi muri leta zunze ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwihugura cyangwa se amasomo ajyanye n'amategeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu akaba ari muri gahunda ya Humphrey Fellowship nkuko mwabivuze nibyo by'umwihariko rero njyewe nkaba nsa nkaho ndimo kurushaho kwihugura cyane cyangwa se kwibanda cyane ku bijyanye n'amategeko agenga itangazamakuru ikoranabuhanga cyo kimwe n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ni ibintu rero byinshi kuko urumva ndi muri Amerika guhera mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ukurikije uko abantu biga n'ibyo bagenda bakora hano ubona ibintu byihuta by'ingenzi rero navuga wenda maze kunyuramo harimo ibijyanye no kumenya ngo wenda ku rwego mpuzamahanga uburenganzira bwa muntu iyo bavuze uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo abashatse kuvuga iki ese uko itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ribisobanura cyangwa se itegeko nshinga ry'ibihugu bitandukanye yaba hano muri Amerika, Iburayi, muri Afurika, mu Rwanda bishatse gusobanura iki ese n'uburenganzira bumeze gute icyo nabashije kubona rero navuga ngo gihuriweho nuko ibintu bijyanye n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nibyo n'uburenganzira mpuzamahanga bugomba kubahirizwa bigiye buteganywa mu buryo butandukanye mu mategeko atandukanye ariko wenda ibihugu bikagira uko bibiteganya mu cyangwa se bibishyira mu bikorwa mu buryo butandukanye bitewe n'umwihariko wa buri gihugu ariko icyo bihuriyeho byose nuko n'uburenganzira navuga ko butarunduye burundu ntago burunduye n'uburenganzira bufite aho bugarukira ikindi wenda iyo tumaze kunyuramo njyewe wenda maze kwiga nuko ugereranyije naho isi irimo kugenda yerekeza ubona ko ibihugu byose nta nubwo ari n'u Rwanda gusa wavuga ko bikwiye kugira ikintu bikora ibi hari bisa nkaho bimaze kugira aho bigera bikwiye kugira ikintu bikora kugira ngo abaturage babyo babashe kubaho neza batekanye muri iyi si wavuga ngo ni iy'ikoranabuhanga kuko wavuga ko ikoranabuhanga internete uko abantu bagenda bahanahana amakuru n'itumanaho bifite uko byahindutse ku buryo uko abantu batekerezaga mbere uko amategeko abantu bayakoraga mbere ingamba abantu bafataga ku bibazo byavutse mbere ntabwo ari ku ngubu bimeze kubera aho ikoranabuhanga rigeze
warubaye nk'ubikomoza kuvuga uti n'uburenganzira butarunduye cyangwa se n'uburenganzira buziguye reka noneho dusubire ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi kuriya nabivuze hariya haruguru ibirimo biba mu ruhando rw'imbuga mpuzambaga turimo tubona mu Rwanda ibintu bijyanye no kwibasirana ibintu bijyanye no gukoresha amagambo umuntu yavuga atakwiriye gukoreshwa mu ruhame ibintu byinshi binyuranye tugenda tubona ndetse harimo n'abatawe muri yombi abajya mu nkiko kuki ibi bintu birimo biba kuki turimo tubona ibi bintu
bo icyambere navuge impamvu turimo turabibona wenda turi kubonera mikoreshereze muri rusange ni ukubera wavuga ngo ntihisigeze iterambere ryaraje bituma abantu babasha guhanahana amakuru nge navuga ko muri rusange sinange gusa ni nako biri ku isi yose niba hari ikintu cyateje imbere ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ni ikoranabuhanga n'izi mbuga mpuzambaga turimo turabona abantu bakoresha umunsi ku wundi kubera ko mu gihe mbere kugira ngo ngewe nzatange igitekerezo cyanjye kigere wenda ku bantu benshi kera radio zitaraza byasabaga ko nyine wenda habaho turabizi ko abantu bashoboraga ko bavuze ingoma bitewe n'umurishyo bavugije ukamenya ikibaye abantu bakamenya icyo bagomba gukora n'aho bagomba kujya cyangwa se hakabaho abo twitaga babitaga bamoti kera bakagira uko batumatumanaho nyuma hazara wenda iterambere raza rigera kuri radio noneho abantu bakajya bashyira ku murongo ikitaciye kuri radio ukabutakimenya ariko ubu ngubu wavuga ngo aho bigeze umuntu uwo ari we wese tugeze mu ikoranabuhanga rikoresha cyane telefone na internet nukuvuga ngo niba mfite telefone cyangwa se niba runaka afite telefone ashobora gutanga igitekerezo ashobora kohereza ubutumwa ahantu aho ari ho hose ku isi ashobora rero no gutangaza amakuru ahari hose kwisa koresheje rya korana buhanga. Ikintu cy'ambere rero kiri kubitera ni iterambere cyangwa se umuvuduko w'iterambere kubyanye n'itumanaho aho bigeze. Icyo ni icy'ambere. Ariko kurundi rwa ruhande igituma rero turi mu bibazo cyane, kuko icyo ngicyo navuga ko ari ikintu kiza kubiterambere ry'ikorana buhanga ririmo riraza imbere, abantu babasha gutumatumanaho bakabasha gutanga ibitekerezo uko babishaka mu buryo bwose. Ni iterambere, ni ikintu cyiza, icyo nta n'ikibazo kifite. Ikibazo rero gishingiye kuba iryo terambere uko ryihuta, uko abo bantu bagira ubwo bushobozi, uko babasha kubona internet, uko babasha kubona izo za telefone, uko babasha kujya ku zo mbuga nkoranyambaga bitajyanye n'uburyo biyongera ubumenyi cyangwa se ubushobozi bwabo ku mitekerereze cyangwa se no ku bijyanye n'imikoreshereze y'ubwo burenganzira ndetse n'izo mbuga mpuzambaga. Kubera ko hari utekereza ko nyine niba itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ritanga ubwisanzure bw'itangazamakuru, kugaragaza ibitekerezo no guhabwa amakuru, akoyumva ko ari ibintu nyine ubwo yemerewe kuba yavuga ikintu icyo ari cyo cyose, ariko atazi ko iryo tegeko nshinga hari agace kaza akavugamo ko hari ibibujijwe cyangwa se aho bugomba kugarukira. Akaba ariyo mpamvu rero tuza kwisa turimo kwisanga mu hantu aho dusanga abantu benshi barimo baragenda bagongana n'amategeko yaba mpuzamahanga ndetse n'ay'igihugu dufite. Ugasanga rero iyo mpamvu ituma wenda bamwe waruze, hari bamwe bakurikiranwe mu buryo bafunzwe mu buryo bw'impanabyaha, kuri harimo abafunzwe yewe nanjye hari abo nzi cyangwa se mfite nunganira mu mategeko n'umunyamategeko, hari abo nunganira no mu bihe byashize. So impamvu rero nta yindi n'ubwo bushobozi cyangwa se ubumenyi bukeya ku mategeko n'imikoreshereze y'izo mbuga nkoranyambaga. Wenda iyindi mpamvu ya gatatu ikaza kuba wenda uburyo icyo kibazo kishobora kuba kiyaza kikatugwaho nk'igihugu bigasanga tutiteguye, reka mbivuga gutyo, ugasanga none n'uburyo twebwe dushaka nk'igihugu turi kubishyira ku murongo cyangwa se turimo kugerageza gukemura ikibazo bushobora kuba ari uburyo nanone butera ibindi bibazo, kubera ko wavuga ko butaboneye. N'urugero ndatanga nk'urugero, ugasanga wenda nk'ibintu bijyanye no gusebanya turabikurikirana mu rwego rw'ibyaha, turabifungira abantu, kandi wenda hari ubundi buryo byakurikiranwamo abantu badafunzwe tutabifashe nk'ibyaha, ahubwo wenda twabifata nk'amakosa kugira ngo abantu koko bo kumva batakaje uburenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo.
Ibyo wenda turaza kubigarukaho bijyanye no uburyo bwakoreshwa bwaba mpanabyaha cyangwa mboneza mubana, ariko hari icyo waruvuze kijyanye nabo wunganira mu mategeko. Ntabwo ndi bukumenesha ibanga ry'umwuga, ariko nzi ko mujya muvuga mu banyamategeko ko ubutamenya cyangwa se kutamenya ko ikintu ari icyaha ukagikora bitakubuza gukurikiranwa. Mu myaka yashize twabonaga abanyamakuru babigize umwuga aribo bakurikiranwa n'inzego z'ubutabera mu gihe babaga bakoze ibinyuranyije n'amahame agenga umwuga cyangwa se ibishobora gukurikiranwa mu mategeko, ariko ukabona abakoresha imbuga mpuzambaga baridegembya, kandi mu by'ukuri ibyo bakora bishobora no kuba ndetse bishobora kugira ingaruka mbi kuruta ibyakozwe n'abo banyamakuru. Ubu mwaba murimo mubona impinduramatwara mu buryo bwo gukurikirana abakoresha imbuga mpuzambaga noneho?
Yego, ni ukuvuga ngo buri impamvu byatangiye kuriya nukora ko kera abantu batangaga ibitekerezo cyangwa se batangazaga amakuru akenshi babaga ari abanyamakuru bakabikorera mu bitangazamakuru byabo. Ni ukuvuga ngo ni itangazamakuru riri twita mainstream cyangwa se itangazamakuru nyine iringiri ry'umwuga dufite, amaradiyo, amateleviziyo, itangazamakuru byandika, nibyo byasaga nk'aho byihariye bifite umwihariko wo gutangaza amakuru cyangwa se kuba umuyoboro w'abatanga ibitekerezo byabo. Ubu rero byarahindutse kubera ko rya terambere ry'ikoranabuhanga nahoze mvuga n'uburyo abantu basigaye babasha kubona interinete, batunze amatelefone yagezweho ya za smartphone, byigiye imbere cyangwa se byateye imbere cyane. Abantu noneho batari n'abanyamakuru ubu nabo bari gukora nk'ibyo
itangaza makuru cyangwa abanyamakuru bashobora kuba bakora ari nacyo gituma cyaba cyushaho kuba ingorabahizi kubera ko byibura buriya ku ruhande rw'abanyamakuru navuga ko umunyamakuru wenda we yarize abenshi bize itangaza makuru kandi ayo mategeko barayahugukiwe niyo yakora ikosa yarikora nkana cyangwa se yaba wavuga ngo yabazi neza ikimutegereje ku buryo wenda aramutse cyangwa n'uburyo buhari busanzwe muteganywa n'amategeko bwo kuvugira icyo agomba guhita akora agakosora akisegura cyangwa se agasaba imbabazi mu maguru mashyashya wenda ingaruka z'ibyo yavuze cyangwa yatangaje zitaragera kure. Aho rero ikibazo kibera ingorabahizi ni uko ibyo bintu noneho binafitwe n'abantu batari abanyamakuru b'umwuga tutazi niba barize apfa kuba afite telefone akaba afite interinete si ngombwa rwose yuko najya kuba afite mudasobwa. Aho rero niho hari ikibazo gikomeye cyane ni ukuvuga ngo icyo wakwita nko kugera access ku bintu byatuma umuntu atanga ibitekerezo akoresha ibyo iryo koranabuhanga agasakaza amakuru yaba kuri abatari ukuri byaba ibitekerezo bye yaba ari ibintu yahinde akabeshya ko ari amakuru kandi atari amakuru byaba byibasira abantu cyangwa se bitabibasira ibyo bintu biri mu bantu twese biri mu bantu bose navuga ngo buri wese arabasha kubigeraho. Niho rero navuga ko hatereye ikibazo kubera ko umubare munini niko mbitekereza w'abanyarwanda benshi bakoresha izo mbuga bashobora kuba nta kintu bazi kijyanye n'imikoreshereze y'izo mbuga ndetse n'amategeko. Ariko nk'uko wari ubivuze ntabwo bizatuma wa muntu atagira uburyozwe, ni ukuvuga ngo niba akozeho ikosa cyangwa se agakoraho icyaha byanze bikunze azabiryozwa. Ubwo rero nkavuga ngo ese niba koko wumva ushaka gukoresha izo mbuga nkoranyambaga reka no kuvuga no atari no mu gutangaza gusa ahubwo no mu kugira ngo wende unareba ayo makuru byibura utekereza ko ushobora no gusangaho ibintu by'ibihuha kugira ngo umenye kubishungura umenye niba ubyemera cyangwa utabyemera. Iyo ubonye inkuru bakoherereje cyangwa usanze kuri YouTube kuri X kuri Facebook urayisoma bikarangira hehe aho ntuyishe yaringa kandi wanda gishobora kuba cyari igihuha nawe ukaba ugiye muri wa murongo w'abari gukwirakwiza ibihuha. Ese uzi ko gukwirakwiza ibihuha nabyo ari icyaha mu mategeko dufite mu Rwanda? Nuko nguko mbibona.
Mukanya wenda turaza ku kiganiro kiri bukomeze turaza kureba icyakorwa cyangwa se ingamba zishobora gufatwa. Mukanya turaza no kujya ku mirongo ya telefone dutangire kwakira abanywanyi b'ijwi rya Amerika babaza ibibazo. Ariko ndibaza impamvu umuntu adashobora guhagararana n'undi amureba mu maso ngaba yamubwira amagambo akarishye ariko bikamworohera kuba yayavugira ku kurubuga mpuzambaga. Ibyo byo biterwa n'iki?
Biterwa n'ibintu bibiri ariko kinini cyane uruhare runini rufitwe no kuba abantu abatekereza ko kuba atakureba gutya imbona nkubone atekereza ko hari utari nyine utamubona cyangwa se utari buze gupfa guhita umubona. Impamvu mbivuze gutyo ni kwa hari n'abakoresheje umbuga nkoranyambaga ariko basa nkaho bakoresha wenda amazina atari ayabo agatekereza ko nta wabasha kumenya. Ariko icyo batazi cyangwa se abantu benshi batahugukiwe ni uko iryo koranabuhanga uko ryateye imbere ryarateye imbere ku rwego rw'aho ubasha kumenya ngo iki kintu cyatangajwe n'umuntu uherereye ahangaha kino kureba ahangaha gusa yakoresheje telefone cyangwa se mudasobwa ifite adresi iyi niyi ibyo bita IP ku buryo bashobora no kumenya nyine ngo uherereye ahagana hehe. Igisigaye kikaba ari ukumenya kukugeraho kugira ngo bagukurikirane kabone naho waba witwa uwundi muntu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri buriya ariko ni imiterere nyine wavuga ngo ni imiterere y'ikoranabuhanga akenshi hari uko umuntu aba ateye ku buryo wumva ikintu utapfa kubwira umuntu gutyo imbona nkubona ariko ukavuga ati ubwo ntamureba imbona nkubona ugapfa kubikora. Ariko icyo badatekereza nuko cyangwa se tudatekereza nuko waba ubitangaza cyangwa ubibwiye umuntu umureba cyangwa utamureba nubundi bizafatwa nubundi nkaho wabikoze umureba nta kuvuga ngo niyo mpamvu ubu ngubu navuga ngo ikintu gifatwa nk'icyaha mu mategeko ushaka gukora kitwa icyaha mu mategeko asanzwe cyangwa se mu buryo busanzwe niyo wagikoresha ikoranabuhanga nacyo gishobora gufatwa nk'icyaha ndetse kishobora no kuba cyatuma ahubwo kinahanwa cyane kurushaho cyangwa se kikagira uburemere kurusha uko byari bimeze mbere kubera ko amategeko afite hano n'ibyaha bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga hari n'ukuntu ubona ateganya ibihano biremereye cyane kurusha wenda andi mategeko dusanzwe dufite asanzwe. Navuga rero ko ikintu kibitera hanini harimo no kutamenya cyangwa se icyo wakwita nk'umubare ukoresha iryo jambo ni nk'ubujiji butuma wirengagiza ko utaryozwa ikintu kuba wakoresheje ikoranabuhanga cyangwa se wikinze inyuma y'izo mbuga nkoranyambaga kandi mu by'ukuri wabiryozwa.
Mu by'ukuri biba ari nabyo bibi cyane kuko uko ushobora kubwira umuntu amagambo mabi muri kumwe siko wayavugira ku karubanda buyamubwiye akayumva ariko ukayavugira n'imbere y'imbaga yose ikoresha uwo muyoboro.
Yego nibyo kubera ko buriya iyo ukoresheje uwo muyoboro wavuga ngo kuko buriya nko mu guhana ibyaha iyo bagiye guhana ibyaha banareba ingaruka cyangwa se icyo twita hamu mu cyongereza byateye iyo washije rero ku mbuga nkoranyambaga burya si kimwe nuko mwaba muri babiri ukabwira tubye wenda gutukana mu ruhame ngututse turi babiri usibye ko uwo muntu byanamugora kubona ikimenyetso ko namututse ko yavuga ngo yantutse nkakwaza byagaragara rero ko nabutse cyeka niba wenda yari afite undi muntu wa gatatu kugira ngo agaragaze ibimenyetso aho urumva ko biragoye no kugira ngo byonyine unakurikiranwe ariko nagutuka akoresheje za mbuga nkoranyambaga cyangwa se ari akoresheje ya miyoboro icya mbere byakwiriye byasakaye ahantu hose ni ukuvuga ngo n'ingaruka cyangwa se hamu byagize ku watutswe ziraba ndende ku buryo n'ibihano bishobora kugira gute kuzamuka kuko urumva ibihano burya banabitanga bagendeye ku buremere bw'ingaruka zatewe na cya kintu kibi wa muntu yakoze cyangwa se kibujijwe wa muntu yakoze. Kuko ikindi kintu wenda abantu bakwiye kumenya ni uko dufite itegeko mu Rwanda risobanura uruhame icyo ari cyo kuko amenshi mu mategeko ahana ibyaha bijyanye no gutanga ibitekerezo cyangwa se bifite aho bihuriye no gutanga ibitekerezo harimo ikintu kijyanye no kuba wenda n'ibintu biba byabereye mu ruhame. Uruhame mu mategeko asobanura ko ari ahantu hatereraniye abantu babiri kuzamura ariko amategeko akaravuga ko n'ibyakorewe kuri mudasobwa nyine ku mbuga nkoranyambaga n'iki nibyo nabyo ni uruhame. Ni ukuvuga ngo rero abantu bakwiye gutekereza ko ibikorewe hariya ahubwo bishobora kuba byabakurira ingaruka ziremereye kurusha ibyo banakora mu buryo busanzwe uretse ko nta n'icyaha cyemerewe kuba wagikora muri rusange. Icy'ingenzi adakwiye gushyiramo imbaraga aho byaba bibereye hose ni ukudakora amakosa cyangwa se ibyaha.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Isanga, turaganira ku byerekeye imikoreshereze y'imbuga mpuzambaga mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda no mu Burundi. Turi kumwe na Maître Jean-Paul Ibambe. Reka noneho tujye ku mirongo ya telefone twakire. Dufite abantu babiri, dufite Gabe Wandinze banteze iminsi na Hakizimana. Reka duhere kwa Gabe, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Amerika asaba ari bitumenye uhakije yaduriza gute muri kigeze bintu by'abantu bashaka gutesha abandi agaciro uburyo kizasohoka abijyanye abigeranije n'ibyo baje kwiga muri Amerika ese yaba afite gahunda yo kuzagera kuri ubukangurambaga hano mu Rwanda bwo kugira ngo byibuze abantu bakwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gihe cyiza kandi babyarire inyungu. Murakoze.
Urakoze cyane. Reka twakire na Hakizimana abasubiriza icyarimwe. Hakizimana, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Muri ho uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mu karere ka Nyanza aho bita Imisoro. Yego. Ni ukuvuga ngo imboga nkoranyambaga hamwe ni nziza, ariko n'ahandi hamwe ziba mbi ukuntu. Njyewe nkoresha imboga eshatu ariko ebyiri muri zo ni imboga ziriho ahanini ibikoza soni. Yego si bose, ariko abantu ndanazivuga hari abantu bapostinga amavideo y'ibikoza soni umugano ugasanga abantu bari gutukana. Ubwo iyo umuntu agutuke nyine kuko ntabwo uba umuzi nawe ntabwo abakuzi, uragira byihorere ugaceka iyo umuntu utekereza umusubizo bo urubuga nasanze bisa nkaho rwiyubashye mu mbuga nkoresha cyangwa nakoresheje. Urubuga WhatsApp ni urubuga mbona rwiyubashye kuko nta mavideo mabi y'urukoza soni abaho bo ni nimero y'umuntu ariko icyitwa Facebook, icyitwa TikTok na za YouTube ni ibintu bibera hamari cyane ariko kuko ugiye kuri Facebook hariho amavideo mabi cyane ariko
aho ngaho Bwana Hakizimana, ndagira ngo nibutse abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ko ari ibitekerezo byawe bwite urimo gutanga, ntabwo ari ibitekerezo by'Ijwi rya Amerika. Komeza.
Yego. Bo, nari ndi kuvuga ati Facebook nubwo wenda isanga ibera ibintu bitagize ukuntu bitameze neza cyane, sinayireka tigute Facebook kugira ngo mwebwe tubabone niho duca ahanini. Urumva njye Facebook sinayireka. WhatsApp imuza n'abantu bene wacu bagenzi banjye baba ari hanze cyangwa mu gihugu, iyo sinayireka ituma tuvugana. Mbese iterambere hari kinini mu ikoranabuhanga, hari kinini byadufashisha ariko tujye twirengagiza bariya postinga ibintu bibi by'ibikoza soni by'ibitoki by'ibiki. Wowe ubwawe ugomba kujya ku iterambere ku nkoranyambaga, ariko ukagendera ku murongo wawe ntugendere ku w'abandi. Murakoze cyane.
Ndumva ari igitekerezo watangaga Hakizimana. Urakoze cyane.
Murakoze cyane. Ukunda msuhuza Thomas Kamirinda Pituraburanda.
Ye, ndamusuhuza. Maitre Ibambe, uravuga iki kuri ibyo babajije?
Barakoze cyane ku bitekerezo n'ibibazo babajije. Gaben yabajije ikintu kijyanye wenda n'abantu ushaka gutanga igitekerezo ukabona abantu barimo baragitesha agaciro, ese wabigenza gute kugira ngo wenda niba utanze igitekerezo cyawe gihabwe agaciro? Icya mbere ni uko wenda kuba umuntu nawe ataha agaciro igitekerezo utanze, nawe n'uburenganzira bwe, kuko ntabwo gutanga igitekerezo cyangwa igitekerezo umuntu wese atanze bivuze ko abantu bose bagomba kukemera ijana ku ijana. Birashoboka nabo bashobora bafite uburenganzira bwo kukibona ukundi no kugitangaho ibitekerezo, ibyo biremewe. Ikitemewe ni ukuba bakwibasira kubera ko watanze igitekerezo runaka kandi aricyo wumva gutekereza, kandi wabonaga ari igitekerezo kiboneye kandi nta muntu wahutaje cyangwa se ngo unyuranye n'itegeko runaka. Ikingenzi nawe inama namugira ni uko mu gutanga igitekerezo cyawe kugira ngo niyo haba n'utakemera ariko ube wumva nta kibazo ufite, ni uko igitekerezo cyawe kigomba kuba wenda gishingiye kuri cyangwa se ku bintu uzi wizera neza ufitiye gihamya. Tuje niba uvuze ikintu runaka ariko ukabuzi neza ko ari ukuri gihagazeho nta mutima mubi iyo muze ngo nta mutima mubi abantu ajyango era nibindi bintu bakunda guteramiyo giparo cyo ngo nta mutima mubi ni kuvuga mu rwego rw'amategeko tatu ko ngo nta mugambi mubisha wenda nta kintu kibi ugambiriye ikindi ukaba ushingiye ku bintu bihari koko bifatika fact hanyuma wagitesha agaciro yakemera atakemera ibyo n'uburenganzira bwe ariko kuri burya ni kumwe kigeraho nyine abantu bakaza kumenya ukuri kw'ibintu ni ukuri ku kijyanye rero n'icyabazaga ese ubukangurambaga ndateganya iki mu by'ukuri uko niga n'uburyo twigamo tuba turimo no gukora imishinga mfite rero gahunda igamije guteza imbere ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu Rwanda ariko nkavuga ngo ni uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ariko abantu bigengeseriye cyangwa se batekereza ko ari uburenganzira bushobora kuzana n'uburyozwe reka mbivuge gutyo donc responsible freedom of expression cyangwa se donc butari ibintu byo kuvuga ngo ni ukugenda nyine ugatanga ibitekerezo gutyo gusa ese ndatanga ibitekerezo bitangirira hehe bigarukira hehe mu mbibi z'ibyo amategeko ateganya yaba amategeko y'igihugu ndetse na mpuzamahanga aho wenda ntekereza ko mu gihe twaba tubona hayo dufite mu gihugu wenda atari ku rwego mpuzamahanga cyangwa se twita standards tukaba wenda twasaba ko igihugu cyahindura amategeko akaba yahinduka ariko se aza arahinduka twebwe nk'abaturage turimo turatanga icyizere kuri leta ko igihe amategeko azaba yahindutse yatanze ubwisanzure burenze ubwo dufite tutazagenda ngo tubwabyuze cyangwa se tutume ibintu birushaho kuba bibi ni ukuvuga ngo uko abaturage bitwara uko tumenye ko dukoresha izo mbuga ko dutanga ibyo bitekerezo biri mu bishingirwaho kugira ngo hari n'igihugu kibe cyatanga umurongo wo kuvuga ngo reka turusheho kugenda dufungwa ndatanga urugero hari igihe kera nubwo bitarakunda tugifite amategeko hano ibyaha twakwita byo gusebanya muri rusange ariko kimwe mu bintu bimaze gukorwa nuko tugeze nko mu hagati dufata amategeko yo gusebanya tutayafata nk'ibyaha tuyagira mboneza mu bantu decriminalization ya defamation so nukuvuga ngo rero wenda mu myaka ibiri itatu iri imbere ushobora kuzasanga ijana ku ijana tuzaba tutagifite defamation mu mategeko yacu ariko ibyo bigomba kujyana n'uko nyine abaturage nabo ari abantu bagaragaza ko batajya gukora ibibi cyangwa se ibyaha bakoresheje ubwo bwisanzure buhari cyangwa se banasobanukiwe wenda iyindi nzira ihari kuko ntabwo wavuga ngo uravanaho icyaha ukigira ikosa noneho abantu bo gukomeza kugira uko babikurikirana abantu bazi ko iyo umuntu wenda agusebeje atagomba kukujyana muri ribu cyangwa se muri parike kugushinja ibyaha ahubwo agomba kujya kukwega wenda mu rukiko rusanzwe mbonezamubano kugira ngo wenda bamuce ihazabu cyangwa se abashe kuriha ibyo yakwangijeho ibyo rero ndateganya gukora ubukangurambaga bwerekeye muri uwo murongo igihe nzaba nsoje amasomo ndumva ari byo bintu nzaba nibandaho cyane mu Rwanda Hakizimana rero icyo yavugaga ngo imbuga nkoranyambaga ni mbi ariko ni na nziza mu by'ukuri nteka ko yanamenye n'urugero yamenye ko iki kiganiro gihari abinyujije ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mpuzambaga yabibone niho yatangiye nimero ye yatanze igitekerezo cye ubuze hari icyiza kirenze iki ngiki ariko nyine kuko biranashoboka ko hari abashobora kuba banazikoresha nabi ari nayo mpamvu hari abamategeko agonga abamategeko bagira uko kubita akanyafu ariko byiza nuko abantu bagombye kwitwararika kuko si amategeko burya aberaho icyambere gukumira kandi abayagenze neza iyo nta wabirenzeho kuko abantu bagira ikintu bakora kibi kuko hari ibintu byinshi nk'igihugu cyangwa se nk'abantu twakagombye kuba dukora kurusha uko tuba twirirwa turi mu gukurikirana ibyaha no kugira wenda uko turwana n'abakoze ibyo ngibyo yaba nyanjye ubunganira mfite ibindi nakora by'amategeko byateza imbere igihugu kurusha uko naba nuko naba ndwana no kugira ngo runaka ave wenda aho afungiye cyangwa se agirwe umwere ayo ma video mabi urukoza soni ibyo biri mu bintu amategeko guhera ku itegeko nshinga urusegende ku itegeko nshinga ngiye yandi gutanga ingero kuri ibi bintu tera ku mategeko mpuzamahanga bya bitangazo mpuzamahanga by'uburenganzira bwa muntu yaba nandi mategeko mpuzamahanga u Rwanda rwagiye rushyiraho umukono aho bigiye bifite aho bihuye n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byose bigenda binateganya aho ubwo burenganzira bugarukira ibintu bya nyaro n'urukoza soni guhembera urwango kwinjira mu buzima bwite bw'abantu birabujijwe ahantu hose kwisi wenda aho bitandukaniye ni uburyo tubikurikiranamo ushaka gusanga mu Rwanda rada tubikurikirana nk'ibyaha hari ahandi babikurikirana wenda nk'amakosa ariko ahenshi n'ubundi hari n'ibyo bakurikirana nk'ibyaha kimwe n'uko baba n'ibindi baba bakurikirana nk'amakosa.
Reka dusubire ku mirongo ya telefone nanone twakire abantu babiri duhere kuri Ildefonse Shine Maestro ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Ndi mu karere ka Gisagara mu Rwanda.
Ariko urimo urumvikana nabi, reba ukuntu uhagarara ahantu hamwe ufate telefone neza kuko harimo harazamo urusaku rwinshi. Komeza noneho.
Ndi Gisagara mu karere ka Gisagara nyine mu Rwanda. Ibintu bijyanye na social media bashaka uburyo nyine babiha umurongo kuko nyine bimaze kugera ahantu hakabije pe. Kuko bamwe badasizeho amafoto y'urukoza soni cyangwa se amavideo y'urukoza soni bashiraho ibitekerezo bihendura urwango nyine. Ariko bya byiza nk'ubungubu basizeho umurongo ngendedwaho nyine akavuga ati niba tubonye umuntu runaka asizeho ibikorwa bibi uwo muntu turamukurikirana kuko baba bazi uwo ari we rega baba bamuzi. Niyo mpamvu ibyo bintu nyine bagomba no kubireba nyine barababizi pe bako bagomba kubirwanya kuko bimaze kugira ahantu hari ejo nko mu Rwanda nyine birakabije pe birakabije. Nicyo gitekerezo nari mfite.
Urakoze. Wowe hari uwari wakwibasira se akoresheje izo mbuga? Wowe hari ubwo wari wabihutariramo?
Aya nawe nabihutariramo.
Nabandi ubona gusa?
Nabandi ubona pe ariko
Okay, urakoze cyane. Reka tukureke no murongo wawe wa telefone, ndumva utameze neza. Urakoze kuri ibyo bitekerezo utanze. Reka twakire Bolingo Masanga. Bolingo?
Hello.
Uherereye he? Bolingo Masanga, turakumva. Ndumva ubanza uwo murongo wa telefoni wayobye, ntabwo Masanga turimo kumwumva neza. Reka dukomeze tugaruke ku mutumirwa wacu Maître Ibambe. Wumvise ibyo Ildefonse Maestro avuze, ngira ngo arasa n'uganisha kuri cya kibazo nahoze ndibuze kubaza cyo kuvuga ngo hakorwa iki.
Bo, murakoze. Mu byukuri hari ibintu bitandukanye ukurikije imiterere nyine y'izo mbuga nkoranya mpuzambaga tuvuga iteye aho isi igeze uko ibindi bihugu birimo biragenda bibigenza cyangwa se byabigenje kugira ngo byibura byo kuba bidafite ibibazo ugereranije bingana ntaho bibazo bitari ariko wenda bitari ku rwego nk'urwo wenda twebwe wavuga dufite nubwo natwe wenda nta byacitse cyane ariko ni byiza ko tubitekereza aho bigitangira cyangwa se bikiri bigifite igaruriro. Ikintu cya mbere rero cyakorwa ni ikintu kijyanye no gushyira imbaraga mu kwigisha abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange imikoreshereze y'itangazamakuru n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Ni ikintu bakunze kwita ngo media information literacy mu rurimi rw'Icyongereza. Mu by'ukuri abantu bakamenya niba bafite babasha kugera bashobora kuba babasha gutanga ibitekerezo bose, ariko se bazi ko uburyo bashobora kubitangamo bushobora gutuma hari abandi bantu bahutazwa kandi amategeko abibuza. Ni urugero ese bakwirinda gute uburyozwe bwo gutanga ibitekerezo byabo kandi kurundi ruhande nanone ba nta umuntu waba burijemo cyangwa se nta wabanize reka bivuge gutyo nta wanize ibitekerezo byabo kubera ko kuniga ibitekerezo ntabwo byemewe icyo twita censorship ntabwo byemewe n'amategeko y'u Rwanda arabibuza. So rero hakenewe kugira ikintu gikorwa mu buryo bufatika kubijyanye no kwigisha abaturage mu bindi bihugu wenda ubwo ngiye nanasaba ko no mu Rwanda byagenda gutyo Rwanda umunagire uburyo babasha kuganira n'ababishinzwe yabikora mu bindi bihugu abana biga mu mashuri abanza mu mashuri yisumbuye muri za kaminuza atari kuvuga ngo nabiga itangazamakuru gusa oya umuntu wese uri ku ntebe y'ishuri hari akantu bamugenera wavuga mu masomo yiga kajyanye no kumwigisha iyo mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga cyangwa se n'iryo koranabuhanga ndetse n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo kugira ngo naramuka atanze ibitekerezo azabitange mu buryo navuga budafite icyo buhutaza ariko anabitange kuko agomba no kwibuka ko no gutanga ibitekerezo ari uburenganzira bwe kandi iyo atanze ibitekerezo afite ubwo bwisanzure hari icyo bifasha mu gihugu kuko abantu banamenya icyo batekereza noneho niba n'ibitagenda neza abantu bakabasha kubitanga ibitekerezo bagakritika ibintu bikajya ku murongo icyo ni kimwe ariko kurundi ruhande bakanabafasha gutuma niba naramuka bahuye n'ibyo bintu wavuga bibi cyangwa se byatangajwe babasha gushungura bagire uburyo babasha gushungura bo kubimira bunguri kubera ko hari ibibi. Ni ukuvuga ngo rero hakenewe ko wenda mu rwego rw'uburezi hajyamo gahunda yo kwigisha abantu ubwo ariko urumva ni mu gihe kirekire ariko mu gihe cya bugufi mwana icyo wakora ubu ngubu cyihutirwa ni nko gukora nk'ibi ngibi muri gukora nk'Ijwi rya Amerika abantu bakaganira kuri iki kibazo tugahugurana tugatanga ibitekerezo tukabwira abantu uko amategeko ameze uko bimeze uko bagombye gukoresha ubwo burenganzira bwabo kugira ngo nkeka ko ndubumvise iki kiganiro hari icyo ari bubashe kuvanamo anabashe kwigengesera cyangwa se nanabasha kubona ibintu atangire no kuvuga ati ariko si ibintu wamugaye ni ukuri si nibyo byemere niba ari n'igihuha yo gukuka umutima amenye ko ashobora kubanza kubura niba yumvise ikintu hano akibonye kuri YouTube bacyohereje akabateka ndebe none hari ahandi babitangaje nasanga ari aho ngaho gusa atangira abigireho amatsiko abate no ibintu bishobora kuba ari ibihuha yo gukuka umutima. Ikindi kintu gikwiye gukorwa mu buryo navuga bwo kugira ngo dukemure ibibazo ni ukureba amategeko dufite ubonasa nkaho twagiye dushyira cyane imbere ibintu bijyanye no gufata ibintu nk'ibyaha no guhana nk'ibyaha kandi hari ibintu bimwe na bimwe bidashobora gukora cyangwa se bidakora neza ko nk'urugero nk'ubu umuntu nyine utangaje ibihuha kabone naho byaba ari byatumye umuntu runaka atakazwa icyizere byo gusebanya nyine bisanzwe mu Rwanda arafungwa bigafatwa nk'icyaha noneho wareba nk'umubare w'abantu bashobora kuba babikurikiranwaho bakaba bafungwa ni benshi wafunga abantu benshi cyane kandi mu by'ukuri gufunga si cyo gihano cyonyine kavuga ngo ese nta kuntu dushobora kuba twatekereza uko abantu bahindura amategeko tukagira amategeko navuga agira uko akurikirana ibi bintu akanabiteganya mu buryo bw'imbonezamubano byo twita civil defamation noneho uwo muntu abaturage bacu akamenya ko niba ngututse niba ngusebeje ndakujyana mu rukiko ariko mbonezamubano niba nari mfite boutique yanjye yahombye kubera ko wansebeje bakaguca amafaranga nahombye kuko iyo bamfunze nagusebeje ntekereza ko ntacyo wunguka icyo wakagombye kububona ni ikintu gisimbura icyo wahombye kuba nagusebeje cyangwa se icyo watakaje cyangwa se kubabara wagize ntabwo ari kujya kumfunga ubwo uya kumfunga ntacyo uri butahane ntacyo wafungishije cyangwa se ubona bangamiye ari butahane ntacyo bimaze hari ukureba rero mu rwego rw'amategeko niba ntacyakorwa cyane ko nta nubwo binafasha abaturage gusa buriya hari n'icyo byafasha no ku gihugu muri rusange kuko uzareba amaraporo ajya asohoka uko abantu bagenda bavuga igihugu usanga haraho bavuga ngo wenda turashyiraho turalimita cyane ku bijyanye n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, bavuga ngo turamutse hari tunashyizeho uburyo bwo gukurikirana ibyo bintu mu buryo bw'imbonezamubano, bishobora kuba byatuma n'izo za raporo cyangwa se n'abantu bavuga ko wenda tudatanga ubwisanzure nk'igihugu bukenewe ijana ku ijana, nizo nicyo kibazo cyakemukiramo. Ikindi kintu wenda abantu bakwiye kugira, wenda ni nk'umukoro buri munyarwanda wese akwiye kugira umukoro wo kwihatira kumenya amategeko y'igihugu, kuko ugiye umenya amategeko bigufasha kwirinda, bituma abantu batabasha badakora ibyaha. Iyo umenya itegeko umenya icyo riteganya, byibura ukagabanya ibyago byo kuba wagwa mu cyaha kabone n'aho waba utabizi.
Reka dusubire ku mirongo ya telefone. Nanone dufite abantu babiri, dufite Marcel tukagira na Anicet Toya. Reka tubanze twakire Marcel, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane, sinange ndabashimiye kumpa akanya kugira ngo ntange umusanzu wanjye muri iki kiganiro. Wenda nka Jean Paul utangi merereye i Kigali, ni Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, ngo ni mu karere ka Gasabo. Mfite rero utubazo tugera kuri dutatu, ndatuvuga nihutse kugira ngo twihute. Ikoranabuhanga rijyana n'iterambere, uko bucya hagenda havuka ibindi bishya. Njyewe niba ndi umusomyi w'ibitangazamakuru, abahakazi kandi binjirira abandi mu makawunti yabo, akinjirira ibitangazamakuru nkurikirana akandikamo inkuru zisebanya, wenda niba ari nijoro nabyuka mu gitondo nkajya gusoma inkuru nkasanga ya nkuru ndayipostinze ku binyamakuru bitatu bine bitanu, kuko igihe njyewe nzumva ko ari ukuri kubera ko nibonye ku binyamakuru bitanu, nka sharinga nkanatera komenti kubwo mitembo mufatanya cyaha, kubera ko nakwira kwinjira ibihuha. Aho ngaho nde nzabwirwa n'iki ku ikintu cyanditswe na nyiracu umuntu utari umuhakazi? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, navuga mu cy'abaturage, uyu munsi abantu bari gutanga telefone hirya no hino, n'amasosiyete y'itumanaho ari kubitangira ubuntu. Ese koko muri shuwa ko abaturage bari guhabwa n'amatelefone ayo mategeko barayazi? Ikibazo cya gatatu, hari ukuntu usanga abantu bafite yego bakoresha social media cyane, nkanjye ubwanjye nkoresha imbuga nkoranyambaga zirindwi kandi zose nziberaho hose icyarimwe, ariko noneho ugasanga umuntu kuri akawunti yiwe afite uburyo yigenzura, afite n'uburyo atangamo ibitekerezo. Nibaza niba nta muntu nabangamiye gutera komenti kuri poste yanditswe, ibyo nabyo byitwa icyaha? Niba byitwa icyaha, njyewe umusomyi ndasabwa iki? Umusomyi w'inkuru ndasabwa iki? Nzarebe nceceke, sinkarebe, tubyihorere, tubigende dute kugira ngo tutazisanga ahubwo na za manza zari nyinshi z'ibindi bifitiye igihugu akamaro hiyongereyemo n'izingizi z'umuntu wakoze ibyo atazi, kuko umwana w'imyaka 16 arabona udufaranga agahita agura telefone, hari ibyo afitiye amatsiko. Kwa kuna kutema tiko, hari uburyo ataramenya kubika usezinga, wenda akajya kwikangura yashyize ku karubanda, wamukurikirana warubara kasho yiwe ugasanga ni akana ka seza yabikoze nawe atabizi, kuko wenda ari umuvubuka kw'iyi mihanda nk'uko uyu munsi byitwa ngo ni imihanda. Aho ngaho tuzakora iki? Hari YouTube zizwi abantu bakoreraho nk'abanyamakuru cyangwa se baraho bashinze, undi natwe hari abo natwe arizo dufungura ko tutari abanyamakuru twinyirizaho ibyo dushaka bitewe no kwinezeza kw'enjoyinga. Uwo nawe ati ibi yakoze bibaye icyaha. Ngaho rero banyamategeko, ibyo bintu murabihuza bikaba biteye, ntabwo twakwisanga ahubwo noneho twabaye tugiye mu manza zitazarangira, ahubwo wenda mugiye no gupfukirana umuntu yajya abona ikintu agace kintu akarucya akarumira kuko atazi n'ikiri icyaha n'ikitari icyaha icyo ari cyo. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Marcel. Reka twihute twakire Anicet Toya hanyuma abasubirize icyarimwe.
Halo,
turakumva?
Turabahaye mwiriwe.
Amakuru
yego, nanjye ndi mpagaze Nairobi niho ndi.
Yego, nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo?
Sawa, ni nk'ikibazo. ego turakurikirana cyane ibyo mwandika ku mbuga ngurukana bumenyi none kumugihe mwa mwandika makuru hama yo makuru gasanga mu ariko turaza gasanga siyo cyangwa umunye cy'amakuru aka ariko ara bettinga nk'ibintu akavuga ati ngo bino bintu ngo nk'iye kipi ikinzwe cyangwa ibindi ngo giye ngo cyankora ibintu ibi ibyo biri mu bintu bijyanye ugasanga ni nk'ibintu byo bitera soni ibyo bintu bijyanye n'umwuga biba bimeze gute cyose sanze n'icyo.
Urakoze cyane Toyi, reka mutumirwa basubize, dufite iminota 9 gusa. Metre Ibambe, gerageza kuyikoresha mu buryo uri busubize mwibyo ngibyo.
Yego, murakoze cyane. Mpera kumpe bakoze cyane, ibibazo byabo birumvikana kandi byiza. Marcel uri Kibagabaga, ku kintu kijyanye no se ngo umuntu niba akoresha imbuga nkoranyambaga akatanga ibitekerezo ese ngo wemerewe gutanga ibitekerezo rwose, gutanga komantere cyangwa se kugira icyo uvuga ukubona ku gitekerezo umuntu yatanze cyangwa se iyo ubonye kuri izo mbuga nkoranyambaga urabyemerewe? Icyo utemerewe ni kuba watanga ibyo bitekerezo ufite ibindi uhutaza. Iyo muza guhutaza ni ukuvuga ngo hari uburyo nshobora kuvuga ikintu kitekerezo cyane kikumvikana ariko ntawe ntutse. Nk'urugero hari nyamara nk'umuntu nkabara nk'umuntu yatanze nk'igitekerezo cyangwa arimo aratukana cyangwa se atangaje ibintu bitari byo, ntabwo ubundi najyaga nkunda gusubiza cyangwa se gushyira komantere ku bintu, ariko ubu ngubu mbona hari uburyo nshobora kubitangamo. Hari n'igihe njya mbikora nkandikaho komantere ku muntu ntanazi pe, ariko nkamuhita aho ngani ibi bintu uri kuvuga ashobora kubivuga ariko udatutse umuntu cyangwa se udakoresheje imvugo nyandagazi cyangwa se udashyizeho iyi foto y'urukoza soni ibintu nk'ibyo ngibyo. Rwose ahubwo nakubwira ngo utange ibyo bitekerezo mu buryo kenshi kashoboka, kuko buryo uko abantu batanga ibitekerezo baganira niko sosiyete igenda ibyungukiramo n'abantu barushaho kubaho neza mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma ikintu kijyanye n'icyo yavuze kijyanye n'uko wenda umuntu ashobora kumuhakinga bagakoresha konte ye bagatangaza ibintu bitari byo, ibyo bintu birashoboka rwose, ni imwe muri risike cyangwa se navuga mu byago bihari by'uko ushobora kuri gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se iri kuri internet. Ariko icyiza ni uko inzego zibishinzwe, reka mvugane nka RIB, bafite ubushobozi bwo kugenzura bakamenya ko ibyo bintu atari wowe ubwawe wabipostinze cyangwa se wabisharinze, ahubwo ari uwo muhaka uwo muntu wakwinjiriye mu izo konti zawe cyangwa se muri mu izo mbuga nkoranyambaga zawe. Ubwo bushobozi burahari rwose, uko aba inyoni zigi imigambi burya ni nako abarinzi nabo bagenda bagiyindi. Ni ukuvuga ngo hari ubushobozi bwo kubasha kumenya niba koko atari wowe wabikoze, niba utabikoreye muri telefone yawe cyangwa muri computer yawe, niba byakorewe ahandi, ibyo birahari nta kibazo. Iyo biba gusa wenda nibiba ushobora kuzatangira ucyekwaho nk'umuntu wa mbere, kuko nyine bazaba batekereza ko ari wowe, ariko kugaragaza ko atari wowe ni ikintu cyoroshye cyane bibasha kugaragara. Inama nakugira wenda ahubwo igihe wowe ubibonye bibaye ujye wihutira kujya gutanga ayo makuru kubo bireba, niba ubona kuko ari bishobora kuba byagira icyaha ushobora gutanga amakuru muri kuko no kwinjira muri konti yawe ahubwo nawe ni icyaha uba wakorewe, ahubwo wagombye guhita ujya gutanga ikirego uvuga uti abantu banyinjiriye muri konti barimo baranakwirakwiza ibintu bitari byo cyangwa se barambeshyera, ibintu bishobora kuba byatuma nawe ubasha kungukira mu kuba utakurikiranwa kuko nyine wanagaragaje ko atari wowe, ahubwo noneho bagatangira gushaka uwashobora kuba wakoze ibyo ngibyo. Ikindi ni no kwihutira kubeshyuza ibyo bintu byatangajwe. Hanyuma rero hari ikintu yavuze gikomeye cyane, navuga ngo sinzi abantu bakwiye kujya kubitekerezaho. Hari igikorwa cyiza kijyanye no gutuma abanyarwanda bose tubona internet, za telefone tukazitanga mu gihugu hose ku buntu, tukaha abaturage smartphone, ariko simpamya ko ku buryo buhagije dusobanurira abo baturage ibibi bishobora kuzana n'izo telefone cyangwa se n'iryo koranabuhanga, cyangwa se niba tububakira ubushobozi bw'imitekerereze ku rwego rw'aho babasha kuzajya bakira ibintu bakiriye kuri izo telefone kuri izo mbuga nkoranyambaga barimo barate bafite umuko guhanahana amakuru kugira ngo bajye babikora bashungura cyangwa se bigengesereye kugira ngo hatagira cyambere uzabikoresha mu gukora ibyaha cyangwa se uwo ibyaha byakoreho bizagiraho ingaruka cyangwa se niba byinabyizaho ingaruka bije izo ngaruka ziba ari ntoya ugereranije n'uko byari kugenda iyo abatabizi ni niyo mpamvu navuze ngo ikintu cya mbere gikomeye dukeneye gukora nk'ingamba ni ugutuma abaturage bacu barushaho gusobanukirwa imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ubwo burenganzira bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'imikoreshereze y'itangazamakuru muri rusange kugira ngo bitaza icyo twatekerezaga kiri bubafashe kugera ku iterambere kitaza kubabera ahubwo uburozi cyangwa se ikintu kiza kubahutaza ku rundi ruhande kandi mu by'ukuri icyo twashakaga ari iterambere. Hanyuma rero Anise Titoya wari uvuze ku nsenguyo gitangazamakuru gitangaje amakuru atari yo ibihuha cyangwa se uko se nibigenda bite mu by'ukuri ku itangazamakuru ho amategeko agenga itangazamakuru mu Rwanda n'amahame agenga umugabo itangazamakuru ategeka abanyamakuru n'ibitangazamakuru ku gihe bakoze ikosa bagatangaza amakuru atari yo bibwirije bagomba guhita bakosora ya makuru bakatangaza ukuri kw'ibintu ariko buryo batanu yibwirije iyo igitangazamakuru gitangaje ibintu uwo babitangaje afite uburenganzira bwo gusaba cya kinyamakuru ko gikosora kigorora ya nkuru cyangwa se bakanatangaza icyo nawe avuga kuri bya bintu byamutangajwe uburenganzira bwo gusubiza niko tubyita cyangwa se right of reply ibyo ngibyo bisanzwe biteganyijwe mu mategeko abanyamakuru cyangwa ibitangaza ni nayo mpamvu iyo umunyamakuru cyangwa igitangazamakuru ikoze ikosa bakabarega nko mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura ikintu cya mbere bagomba gukora iyo bigaragaye koko bitari byo ni ikintu kijyanye no gukosora ya nkuru cyangwa se ibindi byatangajwe ibikindi nuko nyine hari biba biteganywa nk'ibyaha biba ari nk'ibyaha nayo mpamvu nyine hari abanyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bishobora kuba bikurikiranwe mu nkiko kugira ngo baryozwe bya bindi bakoze bitari n'amakosa nk'ubwo gusa ubwo biri n'ibyaha bitewe n'ibyabaye ni icyo ngicyo numva nabivugaho.
Mu munota umwe gusa hari ikintu Marcel yaravuze nagira ngo usorezeho wenda tutaragenda ikintu kijyanye no gushyiraho umurongo ngenderwaho kugena imikoreshereze cyangwa se regulation y'imbuga umpuzambaga birashoboka?
No, navuga ngo kimwe mu bintu naje kubona muri ndimo ndiga ni iki cya mbere cyo navuga ngo imbuga nkoranyambaga mu busanzwe ziragenzurwa cyangwa se ziriregulated ziragenzurwa wenda aho icyo tutazi cyangwa tutemeranyaho n'uburyo zigenzurwamo. Icya mbere iyo ugiye gufungura YouTube cyangwa Facebook hari amabwiriza amategeko n'amabwiriza babanza kukusaba kwemeza biriya ni regulation ziba zakorewe ku rwego rw'izo mbuga. Hari ibintu ndashaka gushyira kuri YouTube ariko ntashaka gushyira kuri Facebook cyangwa iyo bishyizeho abantu bakamenya uburyo bagomba kubireportinga bakavuga ibintu sibye ntabwo bikwiye kujyaho hari ukuntu izo mbuga zibivanaho iyo ni regulation biri regulated. Noneho ikindi ni regulation dufite buriya iyo umunyamakuru wo mu Rwanda atangaje ibintu wenda akoresheje imbuga nkoranyambaga usanga urwego rw'amakuru rushobora kuba rwabimubaza kubera ko ntabwo bamutandukanya n'urwo rubuga iyo ari umunyamakuru ufite ikarita y'itangazamakuru ashobora no kubiryozwa ni kabone naho yaba yabitangaje ku izo mbuga nkoranyambaga yari umuturage. Hari amategeko dufite aha n'ibyaha dusanzwe dufite ahana n'ibintu biba byakorewe ku mbuga nkoranyambaga bishate nk'ibyaha cyangwa se nk'amakosa ariko cyane cyane nk'ibyaha n'ibyo dufite mu Rwanda ubungubu. None se iyo si regulation ntuvuga ngo n'ubundi biri regulated nkavuga ngo n'uburyo buhari nta n'ikindi kintu wakora kirenzeho ahubwo ikintu gihari kinini ni ikintu kijyanye no kwigisha kugira ngo abantu bahugukire naho ugiye kuvuga ngo ugiye gukora itegeko ryihariye rijyanye n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ntabwo bishoboka byagorana. Ugiye kuvuga ngo ugiye gushyiraho urwego rushinzwe kugenzura ibikoreshwa cyangwa se ibikorerwa ku mbuga nkoranyambaga naho byagora ntibete ko bitanashoboka ariko byanagora nta n'ubwo biri na ngombwa.
Maître Jean-Paul Ibambe umunyamategeko w'umwuga ukaba ufite umwihariko wo kuba warakoze mu itangazamakuru reka tugushimire cyane uyu mwanya uhaye Radijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Tukifuriza kandi kukomeza kugira amahugurwa meza hariya muri Arizona State University.
Murakoze cyane kuri uyu mwanya muduhaye.
Reka nshimire namwe mwese inshuti muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika, mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu byose. Mu ngewe turasubira mu kanya sa moya n'igice mu makuru. Nshimire bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro, Engineer Chang na Nadia Taha wamfashije kwakira telefone zanyu. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.